Incwadi yokuqala kaTimotheyu isahluko 3. Likholekele lizwe lithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi, unqanela umsebenzi omuhle. Ngakho umbonisi umele abe ngongasolekiyo indoda emfazi munye, abe ngozikhuzayo, oqondile, oziphatha ngokufaneleyo, ongenisa izihambi, onesu lokufundisa. Ongesilo ichole lewayini, ongesiso isilwi kepha omnene, ongaxabaniyo, onganqaneli imali. Ophatha kahle indlu yakhe abantwana bakhe bemthobela ngenhlonipho yonke. Kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha wakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Angabi ngosanda ukukholwa, funa ngokukhukhumala ayele kulahlweni kukaSathane. Kumele futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle, funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane. Ngokunjalo namadiyakoni kufanele abe nesizotha, angabi ndimimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, angahaheli inzuzo embi. Ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe. Nalawo mabaqale bahlole andukuba babe ngamadiyakoni uma bengasoleki. Ngokunjalo abesifazane mababe nesizotha, abangahlebi, abasithibayo, abathembekayo ezintweni zonke. Amadiyakoni mawabe ngamadoda amfazi munye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo. Ngokuba amadiyakoni akhonze kahle, azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni kukuKristu Jesu. Lokhu ngikulobele khona ngithemba ukuza kuwe masinyane. Kepha uma ngilibala, khona uyakwazi ukuthi kumele kuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu, eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Kuvunywe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi, owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni, wabonwa izingelosi, washunyayelwa ezizweni, wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni.